koleyba arrimuhu sharciga ayay jiraan kuwii aniga ee i khuseeyeyna sharciga ku wareejiyey sida guddoomiyaha hadda uu aad ka wareysateen isagaa dhili waa kuwa hala wareysto kuwaana iyagana hala wareysto labadaba haddii ay ciidamo deegaanka ay yihiin waa yacni ciidamo labada dhinacba dowladda ka tirsan falilaahi ilxaq waxa keli aan codsanayna waxa waaye in xaqiiqadana laga sheego ragga ee marna yidhi dad shacbi baa lagu furi marna dhahayo ciidan deegaan bay ahaayeen dadka maartay ee dhaawacmay dadka sidaa u kala hadlay ee haddana hay-adihii dowladda haddana ka tirsan unbaa dhibaataa ama weliba warbaahintii dowladda haddana adeegsanayo ayagoo aanan ka fiirsanin waxa ee markaa ee meesha ka dhacayna aana xaqiiqadoodii dhabta ayagoo aanan sidabaa maartay ummadda maartay ee aanan maartay ama u tebinin ama maartay amaan wax ooga maartay ee sheegin marka arrin ay aada ugu degdegeen soona iyo taliyaha qaybta ayaa aniga aan idaacadaha aan u sheegay